MGM Records.
Baby, say my name.
Buddha's on your path.
DJKibinyo.com.
Minampenda tatizo tu rafiki zake wananipinga hata kimi ni wewe.
That's the John baby.
Rafiki zake wananipinga.
Oh yes.
Kwangu aliko sakimpi alichomba simpi alichotaka apati muulize wewe mpaka kamua kunichiti tena kanichitila rafiki na rafiki yangu wazake wewe. Kwani kwangu aliko sakimpi alichomba simpi alichotaka apati muulize wewe tena kanichiti na rafiki yangu wazake. Sura yangu taiweka wapi wewe? Hey, mora nambie kasoro ya kamba na mapenzi irambira nisiwezi kaniyo bado sana ninyi mosigizi hamkamukira naye mtaka ananikata sina furaha au kisa sina chapa na nkaika nisaindie mora nami nipate wakumpata kanipata nikajipata kama koba na Felista Moon Dixon na Samata kama shaks na katoto kwenye barindi ya nipejoto nikapereke moto nami nipate nipate ata kato 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 to kato to nipate ata kato 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 to kato to nipate ata kato 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 katon, 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 ne patata katon, 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 nyuma katon, 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 tatizo tu rafiki zake wananipinga hawataki mimi niwe wake. Mimi nampenda tatizo tu rafiki zake wananipinga hawataki mimi niwe wake.
Niwe wako siaripi labda kukosa na kawaida labda ungekuwa Mungu ningesema sijafanya ibada no mimi mtu wa mashada sina hata sendo raba akipata jumbe labda rudi nyumbani aje kuipoza roho visingani mzingatie gharama ni mgharamie bado ananipigie haiwezekani kachuchu wachuchume hadisi wanadisi mimi niumie mwenyewe
nimeambiwa kanuka mbo karuka kado mzako na nyego yumo karuka kifo ngoma do karuka kisado karuka ndo huruka na show inataka ro mwana nyuma wa malakino huruka na tango aina sosha vitu tumwage umo umo karuka na blandi karuka na landi karuka na mangi karuko kwa mengi
akujua nimemwekezea vipi
nimlete warambeshi nikifanya planketi nikifanya kama koti haiwewe
mwazake nisha virivu najua nina vivu kaniachia maumivu mwenyewe
dada tulipanga nimlete wamponke poke shimeji kama wote wanampenda penke yake saa kwendini aniache nakaniacha mpweke kisa rafiki zake wamemshika akili aondoke
minampenda